Mundeke nakakasizo muliraane ekibuguma bwesigwa era muliraanwa wo yandibadde alinga muganda wo. Waliwo okulinaanya enjunga ebyoyo tegikuuma bwesigwa gyekindawunkanya omuliraane kangalese kusatuse nga tinnasenguse eyabadde amaze okuzimba kiruma n'omukazi yannobyeko abadde alimukkira tulakita kalunsambulira budde ku babbi abatakoowa kunziba bananga omubbi w'emmere muntu mubi yesigera kujamuka gwe wiiki ewedde amatooke mwenda ninga abalimira ne bwe nagenze kuwe mukanswaluke mu nsiibwa nange weetamwa konze kansule nga nkuuma ndabagayunja ngweko. Omukadde waakuna akwasiza ku mmere yaani aluwakanya nakeeranga nnyo nnima mbituuka omukazi abisalira ye waayita mmeka kaali kawungiiza enkuba esammuse nempulira omugoga enzibuunuka eringa ettuukiritemwa gyenva nsayirira kabuuti yange n'effumu nga ludde konze ne mmukwatako kabaka bembe ebyenda mbikumya nali mmutuukako ti ne mmukanga nti ayi nyabula yagwaja bugazi konze tugenda mudduka nkufubise twenyudde mukyanga mungayunja lwaleero katonda gyali mbadde neebuuza nziba bulijjo leero lwentegedde nkukutte lubona akabakuŋŋaane oyambulibwe bw'oli muka musajja lukoleere ne bala ategeere ntikyova onyirira amatooke gobba nga baffe bakozimbe nnyini atiriiriza ebbina bulijjo ng'obubbi bw'ekitudde ekyali kugezza bw'atandika okukaaba maama wenva emmeeme ntabanguke kyetonze nkwegayiridde etondoba nebaze mukambwe mulungi omutwalo gw'ennina akangukwe naye tolowooza gwa nsimbi ndi ku mukandala gwe ŋŋamba nguwaddeyo ssebo weeti naye weetiya bulungi nga tokoze ettima n'obudde bwa nkuba mbazajja kumanya omanye obudde bw'enkuba bumala ebitembuga bwakoona kubita konze katujje nkulaga abaseenene ne mulaga faya mwate enjogere ennungi kya bulijjo ekuleka obuluttusi ne mukamuliraana eddoboozi lyenno mwalimu ekinogezi bwantenda okulima ennyo n'obusungu simanyi gye bwalaga konze okomangawo ebyange byebibyoto kyabba bubbi n'akatooke koonyaze ku byonkoledde kaleka oteme kino gyenva muwunzika mulengeza eryakibuza ebuvanjuba tuba tukyalimu ebyo twebigomba ntonera mmutonera mpozi ne mulirwanwa mwami kaggo obwedda atugenika akanaafa kaggala amatu kuba mpaawo na kye nnawulira nalaba mbogolera kabuuti yange n'effumu abiwambi n'enduulu n'alayaaluzanalugogalumuga kuki okukyusa amaaso nga n'omukyalo oweeka agatwegese ng'olwo nninga ekikabe basaasula mundanga erinnya likola enva nkeera nnyo ninyonnyole kubaawako ekituufu nasangana bwanaawo nembubuuza nnyammw alikowa bwe yagenje ne mulirwana mwami kagga akakyera kayike gyenva nnya miyango kayo nasanga wakali mulimu akaladiyo nga kekayimba okukwagala muko omusibe n'oluko n'osimba
mumbatteyakumbatte tetekosakola bigambo
tebasanukula omulanga kigwo ndisenna bwetoe laba amakabe gasanyo bwenzi mumbeekutakuuma bwesigwa ne mukamulirwanwa mukyala kagansonyi wankusonyiwe teyali ntegeka ye mukazi watwa mpe ekyamikayiri bwali bugenyi bwansana fuve mbi ne tugwa mu mankatabu kyemba nfundikira omuliraano ekikukuuma bwesigwa atakikutte erinda okuwemuka
www.mp3ugandanmusic.com